sawirkii 7-aad iyo sataas midii sameeyay yaa way anweeri hertiis dhammaantiyood wayn anka weeri meeli usiki noolaay madii aadeen yaa eri an inii isin salaada dukataan yaa fadee markaas yaa ciise way raacay haybadiis iyo hertiis wayna fuuleen doon doontana way ka gudbaayeen meeli webiga ah webiga madii gudbaayeen yaa wala arageen meel mugdi ah mugdigiina madii ka absadeen yaa ciise way ka kor socday badda korshey taasna mucjiso yaa la ahayti herta dhammaantiyeedna ka absadeen ciisena may ari isin an absatooy may weeli tan ani mayki sameeyaay awooddi eebbahey ma ee awood ani an ka sheensadi laakiin awooddii eebbahey isii waa